Prima classic, baby.
Walijua tunajaribu, wampie sisi ya tujaribu. Tunafanya kuli, tunafanya kuli.
Kiba wa manye.
Aha.
Ki?
Bula wajue, acha wajue. Obula.
Chiba wa manye, chiba wa manye. Chi?
Tuna switch, atukuti match. Aha, tuna switch, lefty and right, atukuti match. Aha, tuna switch, atukuti match. Aha, tuna switch, lefty and right, atukuti match. Aha.
Wewe kwenye msiki wa singeli nimegiana na iki mekuri. Ukuna ku apa na fi asanta cha vipi kujituma kwa sila. Kule adidasi kupa munti ni mato wa kupresi na vibampi. Usiweka mapeni acha was, kisha wone penye tosho ni pass. Aibo na uta wakeni chabo na futa kwenye kolabo wakinita finabo wana juta. Juta.
Tuna switch, atukuti match. Aha. Tuna switch, lefty and right, atukuti match. Aha. Tuna switch, atukuti match.
Mwento wa cheese, kiwanjani full of my skills. Mr. Technician, sina role model. Role model, mimi mwenyewe. Asa wewe na pamoja kago linu tobolewe. Ni player ndio ila si play na malaya. Bisho play boya bila play, usifute waya. Fire horse, usikanyage waya. Usalete chokos, si wenyewe washes. Wenye low empire, ubaya, ubaya. Uchisi nimebobea, linda, taya. Ukisisi umeumia. Yani tobo bao na mpira kampani ishakula kwao. Yani tobo bao na mpira kampani ishakula kwao. Aho, aibu kibao. Aho, ishakula kwao. Watafutaji mpali mpali na manyumpani kwao. Wanakuwa Dubai bila kuchoka, bila kuchoka. Kigala wasiko mbiso. South Africa, South Africa. Logo shedi mwana alakati. Tafuta miela, tafuta miela. Nisalimie panyambunja. Lete mipango, lete mifumo. Njona idea. Sije kizempe, acha mapepe. Utaumia. Lete mipango, lete mifumo. Chona idea. Sije kisempe, acha mapepe. Utaumia. Ukupenyewe kuna vijana wemechanga nyikiwa.
Baba Jose mtambo amechanga nyikiwa.
Kijo kapiga tena. Aya we. Aya. Tuna switch. Tuna switch. Tuna switch. Tuna switch.
Shesha. Wapi shesha? HD wakipemba. Jajalino. Jajalino.
We taking you over.
Over.
Imeisha yo. Haiwezi kuwa mbaya.